nasitule chikere leninya mulutalo nganine subyo lisanga yo nalinti dolutalo nekulire dokozi titotyanze ndikuluyirwo engato mubikere chitala mumukono nenumbanga nesize chimu tikawa yogera era lumumo linegatako kati natuka munange olutalo lukwajiza daleno naye namanyi kampeda walabe banji senesubi nizigweddemu tumide kugwe yegwalinesaserisembayo mikono mubanga nawanika yegwamanyi kati yekiddako sibidde kugwe omu gwe waŋŋamba toliberawo mukama munange nkulindiridde kwata omukono ngendera ddala sirina gye ndaga siraba gye nzira zenesuubi lisulawo buli kimu kikoze esala nzisabye era nkimanyi zikutukako bali bwe twasiga bali mu byengera bali emakungula nze wange byagana ddala fubye naye teliyadde kikyukako kati nsazeewo leka ngume kuba wayogera ku ntandikwa titoliva wano weni era lumu olirabikako leka ngume tumidde kugwe yegwalinesaserisembayo mikono mubanga nawanika yegwamanyi kati yekiddako sibidde kugwe omu gwe waŋŋamba toliberawo mukama munange nkulindiridde kwata omukono ngendera ddala numidde kugwe yegwalinesaserisembayo mikono mubanga nawanika yegwamanyi kati yekiddako sibidde kugwe omu gwe waŋŋamba toliberawo mukama munange nkulindiridde kwata omukono ngendera ddala kati kwata omukono tonto omukono kwata omukono ngendera ddala byoza omukono kwata omukono kwata omukono ngendera ddala nina abaana yenze essuubi lyabwe nandayo nteeka ngaabiganye munnange buli kimu ekyange kiri mu gwe munnange kati nkwata essuubi lyonna mugwe taata.